Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wattara to bogi jenega fandu hala Mamadou Sama Sekou Diam wal sagrabe hedibe. Ko dum fu feddani talkur kawral gal gul do landul wonno bernde kawrutal pelle halnan en asawere yabbinande. Datul RN 15 fa hande wata ke nawtrede transporter en lamu banyagara na dar lam ko be fiande dun dabare. Sembinde bentinare nyamare sahal e wuddundu be moni fanda projet ben yirgol kabaru burgu be fuddudo kenyan bamako do dingun sem kabaruji amen hande beten aladbare 18 décembre 2023 bismillah sakrabe tafono humputata wiide gouverneur kidal elhaj ak gamu nati kidal beta ko o yalla fuddude golle makko mo wondi non e gulidobe makko e ardibe hewbe serusiji e gartan edi do kabaruji e le ko ratako denno bangal talkur kawral gal mo angal alje mbien ko dum fufuddi e kabaru mudun tiagal yopitara kidal e huttugol minisma metotondral haklaji wadama do mudun wonande pelle halnan en yontre jabbinede bamako do yilaji kewdi holitama bangal fuditingol huntongol hore kabaru golle dido den ndudo talkur kalifa goita on ko ben kedo fostango al sisi e sita sidibe
ju inde fedde ngaro wadde jooda hala hakuna malinkobe nyibude armi mo malinkobe goto goto mu en fu waawi natude e mudum ngaro lontade armi mo yimbelle yogabe subano so watta e mudum du woni yoga e ko balle societe civile holiti bangal golle kaldal kawral yalla jam e deejere ana hewtele lidi amendi badra alusa ko kany woni ardido balle societe civile fedde mu ende
ana tewtral lam leedi mali tinno wada joda hala fahanden hakuna kambe gugo lonbe hite ben be lamdobe fahanden kulleji be hasngiden mudun yalla ittora ana hunjo ko natto sa wadde deejere le leedi nin
baka bini keita yo dunke andando ka waruji bilide politique lewi mako tawede kaw ko leedi mali di hebi ele nyalade betti de fu gollirde kaldal kawrangal ka na famudum ana momni sanne so min jibbe heejintinde leendi
batugol akkor won hakuna leedi mali ke gugo lonbe hite ben wawa hebde awol fere so walani leedi malni fun nangé tofon to mangal pade leedi nin soni koral wadama ana tiidi yaltelle on accord mo hala mudu hala
pelle kodde de minudirta mouvement de l'inclusivité kanyum endu holiti wiide gollirde kaldal kawrangal tam waawi laataade sababu wartirde jam hakkune malin koobe fu
sakira to takala yimadu kabar banga bembe am facebook ay do x ngel twitter kiddo elay ko munke ministre ko munido ben kura hulti wiide golleji dina jukiti bangal ben hukude kuran jamarande kan ben dum ya seser golleji di wondi wadade bangal ben jam yite hertanado dido kabar mudun sabi hulti wiide den gazal ton tutanon dun don wadi tata defside golle hulti wiide dun fultingul golleji central ben selenge e sotiba 2 na wondi wadade den no biltoto le ko warto ko beto famu ben le kabaruji amin garoji di fande tatul RN 15 hakunde banyangara e bankas mo intina ka transporter ane dawobe jettira ka domude le galluje didde sabi mbien po ngaji didide mbien bonnama jama alan 10 decembre dabinde yo mbien hunde wimbide sen jamarnde jarata magi won ko ben kene fastan wosita sidibe alcisse
le geni bankas hadugo moblaji nadda di nyamiriji dogododo lawo noddirta on RN 15 ana sugle jamare sanne lewi sede yogabe jodibe on nukku kamionji ka e karingaji kewdi ana le geni ne hannen sabe helegon di poingaji didi isa gindo yo amiru walle sukabe jogobe komini bankas
kabaru oka ana metti sanne wonay didi fuko tacha lawel tuskel gongel tongel car fayoto camion fu waja borade dum midnarde kana ko be linji watta en koyde mudum en
le geni banyangara dogno moblaji ana tewtra lam tinno fi dabri yawdo yalla di moblaji mawdi ana heba jabbade pati kuteji mudu satta sanne do jamare ne lamorde
alinya fora ibita dogula
fayso adawawo ahulam wakati fu hipan woji ana mate paru kanye gar songo ana heba balle tati jom gar o ana buti moblaji ila asawernde mi uwi bamako banyangara do mi ngon nyaloma hande o mi nada kana ko be yawtono kabaru o wordini
afama yan la jade
fanin dabri fiede yalla ortor ana huncho jamare muito sedan le tampereji gaddo e tawede fu bede tijji dun nata kon sabe yentunde coggu kulleji nyamdeedi den nokkuje
projet mbien hirwer kabaru burgu den lulirdo resilience challenge fund fuddi kenyen bamako do denno odo yado ngo hejo mo milliarduji jiddi e milliarduji temedidi sifa mo yaltini ysrd mali fana mudun yo hinnaade semingul tinare jamare kominingaji chapane jenaay didi sahal e wudundu no hulti yubaba minsire kabaru ben maral dabaji e awgal kedana ko han musa ak maha do fesango sita sidibe
Le programme va amplifier.
O programme li golleji mudun waran faabo yimbeji hewdi nyalat e warande. Ko naari bangal habude talka ku bongu ka yolbre madan e jamare nukuje to lafi deejre woni li leednin. Fedde USAID holliti kanyin fi dabreji mawdi nyal ana faabo jamare ko joodi le commune ngaji cefadi jetti e didi le di réseau ngaji woni misali réseau motti commune ngaji sappo e joyi réseau tomudu commune ngaji jeegon commune ngaji cefande jetti kaddani wattale nukuje jogaje li commune gawo e nanan mudun faabade jamare. Ko yaata mi minuji debe won gwarta hokke balleku le den nukuje yalla ben heba yirimde golleji mebbi be heba no wurirta sabe welta ko watti e torradi mada den nukuje
festival lulingal vivre ensemble djukiti to tumbudu to hande meme na hala rewa dido sefatu jiri e hawa toure be do men kanko go bo o cinnido ko baro welta men bibbe jallo gilla dubi sappo go dido bo na hinni imadraji wetre wakati gilla saw dubi sappo e joyi be do imadraji be do robi don be nafisa ne lamu ben tumbutu yalla be do fo maron ko balli yide mabbe kedo fosta Umar Bagolo e sitasiribe
ngonga dum hana habbude hore modon madam Kunta Safiatu Jire yo mo boylto bonan ko somo waddu cheke nokku no dirteedo tonka yido woddire ngalori tumbutu de ko yaata kilo ngay temdre e sappo joyi tawedi wiide waydi denna ko an le deddo nokkule fur o mo golla golleji makko di no mo yidiri
ay wo lak horu
o banango ana reme bangi mayo no dirteen lak uru to nyaami soodi ammi mede mutina o banango mi wada kuleji nyaamtede kewdi nyol man handen mede jangina rewbe hewbe e honan o banango mutinirte wade nyamiri men ga rewbe jodi be balir leedi me fuma natin goto handen
non wada ka suno wa bana
kumini be kabar hawaluji du an le nokko kanko no dirta hawa toure o ma lami fedde deb no dirta kuna ceri le ndedo fedde ko yaata yimbe le teme dido ana e mudun e bama manaji kanya ko nande mudu e baylita be ngada kaaki do tunele ngatete na be ngadi dum pavier na be ngadi dum du ko parirte chuudi
me won poubelle goto to me tipoto nyamarde ngad ne certi nyamarde subetede le geede den e nanal mudun le adna mangal mudun me di wo hebde desol gotal to projet no dirtedo terde fam le ngal gollal ngal leedi mali hebe ngal desol to hon
hono be do rewbe le didon no rewbe le hobe gon le region tumbuto o ngadobe imadraji fa keba ngurdam lobbam don ko mar way galo hebini sijo tamani tumbuto
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
en yottike yewtere meɗe hertande dossier semen hande memna hala ben sugabe keboɓe darja e le be so figol balance kabaru musique ko buri hewde dum dumata ko ko sambin dum kambe en tobe yogabe holti video sabi kabaru kalisi ma dum sifa golleji dibi gondidi yalan be dor famu hal meter won ko ben kedo fostango sita sidibe
si ti talenté
ni jokkole na jogi jakkore na andani golle mudum atawaka ele nukudo kalda tawde mudum ko buri hewde amour san andal golle ma
o yo misali holli tarato aliou mahamman traoré godo andrado wawde ngal gollal non aran handen o dubi ceban tati didi le cercle diri o jodi ne sa hen leedni on do onon natade fio balon mawdo jo inde ga do long hebde lawol on e facintina amen ko sabe bin dun
notre football est
football balon amen o ko wiete amateur juddi wulana joueur en bal kaki gollire dum yata tagal kalisi beraade dum dum nawdi telaaji goddi hono kirmaaji match ko nande mu
match c'est des problèmes
jogabe fiobe ballon anale o torra goto kasin lewi kango journaliste Djibril Traoré goto ando kabar fiide ballon o holliti wi yoga sa yi fiigom en ballon ana longa yarta yeso sabe be yimbe be hebata kin sanne ma ko he e mondu yoga mebbe wala bawde do sa min bin dum dum holliti kango Djibril Traoré goto ando kabar fiigo ballon
parce qu'il faut être bien encadré
soni noddo ay baka no haniri jogal mudum newa djumun hola hore mudun fa djabito sabu di dawo la tadi rafi bawde ma dun lafi lan nanade kabar mudun
bien encadré
on et teutra fa handen lam on kay horbe fiire ballon tinno fi dabireji yalla neddo fu wawdo fiide ballon ana heba heybe no wodiri do nanato sabe djum heba inde le nyalade warande e fiigo ballon
les enfants sont confiés à n'importe quel agent
sabe na fiine si yimbe fu sarabe na koni ko wondi sabe mbawa fi kabar kalisi ministre sembe chaldi e federation o kani hinade kabar mudun yalla hebude bedo jokolbe
de ces jeunes là
ko nari bangal pidji e nanal mudundu yimobe hewbe wabe jimidu ana longa hebude hore joga mebbe hollite di torradi goti di fiobe balam du holliti Ali Castro Traoré kanyu goto en jimobe wonko fatitna amendo mudun
cette manque de stabilité
yel artisan wawan hinade ko war mudun ana hani tawre adribe hantibe wuntina hore dun golle o sa fu fidin tinde golleji di goltinde sanne andal golle o yo artiso tawre bodo golle yimbe le dun jinganobe golle ma
fa handen yimbe andabe kabar kabaruji haro e final tawa ana tewtro jamar fu tinno watta hakile e be yimbe yimobe kay fiobe balun sabi ko he mebbe so hebi wune nyalane warande an waddara de galle fokal leddi be wonton inde
saka mo pamit dokkaten kabaru hande mi tonta wasatu mi tardu bangal jamu 3321 majon do application su tamni do play store seri otre medon magazin
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyade o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal la caldi nawal la hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawal la caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte dengo hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni holtiwide Touré
ce n'est ni un palu
yon gonga dum dum sambinta odo nyaw ka mo walda fi jonte pali ma jonte goddo yon nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den yewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru yiwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yotre meden magazine handana yoy do imma daraj hartana di mbena torraj do reba doni 16 d'activisme denno ko hawra ko heba le dido imma daraji ke kanko mbena farnda ko joy hejaba yoga be won ko ben kede fostango min e sita sita bi yo en nyalle jom sudada ila yonali hamila ko ngu anniyaka jugtitaaji jande ndewuy hono dum e bandu en ngoni sisli incanade hore li badde sappu e jegum e madraji hertanadi robe e ndewuy iwdo yurusu yottade an songo fangude bankas dewbe kiniki kwar mudun no haniri won sidi be wiide pami sanne sifaji torraji ngartede fewde e robe
Sezo d'activisme gera bangas
le gendi bangas imma draji wadade ko nari bangal ko nyolman fawido habde torraji wattede rabbe ben mi hebi famdo mudum sanne to menen gayuro so me andan hono fuko nari bangal ne nyalan fawine no torra atter fawido rabbe ben sa imma drafo wadaka yalla med heba famitne do mudum menen me famitna mo de kuleje kewdi ko nari do ne nyalane hono misale pire de balon hakkune sugabe jokolbe nati hono mawne to menen ga ansongo
ça c'est très bien passé chez nous ansongo
he yo leedi ndi honingo mudugul torraji do rabbe cultivide golle fewi le mali e wi addibe go hejo golle don go heddi fa hande bangal haybugul rewbe e ndewu teddana annay sagara muni do kabaru lengul datta debereji e le guldirande
I golleji ko naari bangal yolma fawido do habbe kon torral wattede fawido rewbe ben ana wonde wadede jaati le lamoto amene fu imma draje kewdi wadama le o nyono noddete séjour d'activisme kabaruji lobbi yedama le ciudi arajoji batoji di wadama yalla jamaat haba faama mawdo do mudum yalla di torraji pati wadde kasin fewdude rewbe ben sab debbo ka sofa debbo ana handi e denako
ido imma draje séjour d'activisme waliti no fevri taguji jimbe le hewbe le lammuti won ko tayki ni do kabaru golli le fedde humaninde ngol hore rew ardibe muti rakki jenabu
sino presidente
watte joni bibbe leedi ko heewi heewi faam mawdo do kuteji di torra atter fawde rewbe ben sabi jandeji kewdi wadama yalla jamaara haba faam do mudu sanne do hokki heewbe hakkileji handen ko naari do golleji hone hollude darorgal gorko do debbo sabi nikko je heewde handen sa yehi le leggoli draji medende atan gorko debbo fu foto hakki
nan konta tous les niveaux
fede ka fu yetti sanne golleji di kumni be kaman mudun be ngadi ka ndemim city ko fa handi torraji fawde rewbe na jukiti nden no hore joni do fedde tiwide imma draji faam gul ngada didi keba fe jawuji hasindina di kedanna madam sangari nana kulubali
golleji di hannen ko heemudum natin gollan politika ko sabi lam on ka en horebe bale hewde watti koyde mudum di golleji fa handen faana ko me tewta li habu gon di torra atter fawde rabbe ben hewta ka sanne sabi hitane fu di torraji semme mo burta hewde yaade di tan 2023 men mati nukuji yogaaji leedni worbe wobbe tacci juude rewbe mu en yogaadu itti gite rewbe mu en
pelle rewbe yogaaji hulti wiide wakati leedi mendi na hasindini sanne serewol do dido torraji gadi fewde europe yalla dido torraji di nabuyto e sita bokum yi horejo fedde mu tangul hore hakeji robe ndewuy wadi no dango fewde lamkobbe
soni ayi fa hanne di torraji ana ade fawedo robe ben leedi malli do ana holliti wi sara fuppama ka ko natto sabe be yimbe ana juk watti wettigi hannen so lam on heba fuppama sariyaji yana haba di bonolaji so ni sari pama ka ko habta di torraji wala fununa attiri me holliti dat handi jokkede yalla o sara ana bame gafa hannen do hebe lawon tofon li watte joni
ardibe kabar torraji gel sede fawde rewbe en dewi holti wiidi fay boyata wakande ande kabaru VBG nyibata leedidi do wakande mo inde mudu woni kuna fune VBG mo mijo mudun iwri hejo leedindi humaninde muttukol dido torraji na jaba nafude sanne bangal habbo torraji di